xaaladda la ka jaragay ka ogdin shabaaba dhibaatooyin badan kasoo baxay araadasooy meelo marawma leh jidno marawma leh haddee awalba jidita hirinayeen shabaab hirida muddo badan ba hirinayeen boorkana aan isinsiyatig moishiyaan airborkana oo hirinyi isna hadda siin furanyay aan musheego koran laakiin airborkana oo hirinyi jidkana oo hirinyi airborkana oo hirinyi marka dadki sitay amale horta kulay dhiba haysaday laakiin dadki in furanta walkalo runtii fail hayti markaas dartii haginii fail hayti laakiin manin suur galna sabab badan jara dartiyo jidita hirin airborka oo naftiis naftiisada lagu shaki qabo walyaalo badan isku jiraan dartii araadeed hayti saasaa isku jirta runtii walahata maalmoon ku dhihayona hortaba dhiyaayeen laakiin runtii iyadeed aan ku xogno inay hata degaanada meelayda dhowaayeen bilidkan dhowaayeen dagaalo ku dhihayaan runtii intay ka dhimatay allagna haras intay ka dhaawacantiina ilaahay caafiyo